Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 24 kurimburwa kubwo kubura ubwenge. Ineza Imana yagiye igaragariza Abisirayeli iteka yagiye ishingira ku kumvira kwabo. Ubwo bari munsi y'umusozi wa Sinayi bari baragiranye nayo umubano ushingiye ku isezerano nk'amaronko itoranyije mu mahanga yose. Bari barasezeranye bakomeje ko bazakurikira inzira yo kumvira. Baravuze bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 n'uwa 8. Iminsi mike nyuma yaho ubwo amategeko y'Imana yavugirwaga kuri Sinayi kandi n'andi mabwiriza yo mu rwego rw'amateka akavugwa nyujijwe kuri Mose, Abisirayeli bari barasezeraniye icyarimwe bavuga bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Igihe isezerano ryavugururwaga, Abisirayeli bongeye gufatanyiriza hamwe kuvuga bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Kuva igice cya 24 umurongo wa 3 n'uwa 7. Imana yari yarahisemo Abisirayeli nk'ubwoko bwayo kandi nabo bari barayihisemo ngo ibe umwami wabo. Ubwo bari hafi kurangiza kuzerera mu butayu, ibikubiye muri rya sezerano byari byarasubiwemo. Ubwo bari i Bari Pewori bageze ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano, aho benshi muri bo batsindiwe n'ikigeragezo, abakomeje kuba indahemuka ku Mana bavuguruye indahiro zabo zo kumvira. Binyujijwe muri Mose, bari baraburiwe ibishuko byajyaga kubibasira mu gihe kiri imbere, kandi bari baringingiwe gukomeza kwitandukanya n'amahanga yari abakikije no gukomeza kuramya Imana yonyine. Mose yari yarahaye Abisirayeli amabwiriza agira ati, none mwa Abisirayeli mwe, mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, mujye mu gihugu Uwiteka Imana ya basekuruza banyu ibaha, mugihindure, ntimukongere ku mategeko mbategeka, ntimukagabanye mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati, nukuri iri shyanga rikomeye, n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kuwa 6. Abisirayeli bari barihanangirijwe mu buryo bwihariye kutareka amategeko y'Imana, kuko bajyaga gukura imbaraga n'umugisha mu kuyumvira. Uwiteka yari yarababwiriye muri Mose agira ati, wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bigiye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 9. Ibintu bikora ku mutima byabaye bijyanirana no gutangwa kw'amategeko kuri Sinayi ntibyagombaga kwibagirana namba. Abisirayeli bari barahawe imiburo yumvikana kandi ihamye yabasabaga kwirinda imigenzo yo gusenga ibigirwamana yari iganje mu mahanga yari abakikije. Bari baragiriwe inama igira iti, nuko murinde imitima yanyu cyane, mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanyijwe mu ishusho yose, rinda umutima wawe kugira ngo nurara mukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshywa ngo wikubite imbere yabyo bisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo munsi y'ijuru hose. Mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka Imana yawe yakubujije. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 15, wa 16, wa 19 n'uwa 23. Mose yabatondaguriye ibibi byajyaga kuba ingaruka yo gutandukana n'amategeko y'Uwiteka. Yatanze ijuru n'isi ho umuhamya, maze avuga ko nibamara gutura mu gihugu cy'isezerano, maze bakabasha kwinjiza muri bo imigenzo mibi yo kuramya no gupfukamira ibishushanyo bibajwe, ndetse bakanga kugaruka ngo baramye Imana nyakuri, uburakari bw'Imana bwajyaga kubakongerezwa kandi bajyaga kujyanwa ari imbohe bagatatanyirizwa mu mahanga y'abapagani. Mose yarababuriye ati, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko muzarimbuka vuba mukarangira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura, ntimuzakimaramo igihe kirekire, ahubwo muzarimbuka rwose, kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga, muzasigara muri bake mu mahanga Uwiteka azabimuriramo. Muzakorera y'Imana zabajwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, zitareba, zitumva, zitarya, zitanukirwa. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 26 kugeza kwa 28. Ku ruhande rumwe, ubu buhanuzi bwasohoye mu gihe cy'abacamanza bwaje gusohora mu buryo bwuzuye kandi buhoye rwose n'uko bwahanuwe mu gihe Isirayeli yatwarwaga bunyago na Ashuri, naho Ubuyuda nabwo bugatwarwa na Babuloni. Ubuhakanyi bwa Isirayeli bwari bwaragiye bukura buhoro buhoro. Uko ibisekuru byagendaga bisimburana, Satani yari yaragiye agerageza kenshi gutera ishyanga ryatoranijwe kwibagirwa amategeko n'amateka bari barasezeranye kuzakomeza iteka ryose. Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 1.
Satani yari azi ko ntashobora gusa gutera Abisirayeli kwibagirwa Imana no gukurikira ibigirwamana no kubikorera no kubiramya bazarimbuka nta kabuza. Gutegeka kwa kabiri igice cya munani umurongo wa 19. Nyamara umwanzi w'itorero ry'Imana ku isi ntabwo yari yaritaye rwose kuri kamere yuje impuhwe y'Uwiteka Imana idatsindishiriza na hato wo gutsindwa, ariko ikaba nyiri kuzo ryuje ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Kuva igice cya 34 umurongo wa 6-7. Nubwo umwanzi Satani yakoresheje umuhati kugira ngo agwabize umugambi w'Imana yari ifitiye Abisirayeli, nyamara no mu bihe by'umwijima w'icuraburindi mu mateka yabo, igihe byasaga naho imbaraga z'ikibi zenda gutsinda rwose, Uwiteka mu buntu bwe yarigaragazaga. Uwiteka yashyiraga imbere yabo ibintu byari bigendereye kugubwa neza kw'iryo shyanga. Uwiteka yavugiye mu muhanuzi Hoseya ati: "Naho namwandikira iby'amategeko yanjye nkageza ku 10,000, yayareba nk'ikintu cy'inzaduka.
Ariko nige wigishije Abefurayimu gutambuka, ndabahagatira,
ariko ntibamenye ko ari jye wabakijije." Hoseya igice cya 8 umurongo wa 12 n'igice cya 11 umurongo wa 3. Mu byo Uwiteka yabagiriye, yari yarabikoranye ubugwaneza, akabigisha umurongo ku murongo n'itegeko ku itegeko binyujije ku bahanuzi be. Iyo Abisirayeli barumviye ubutumwa bw'abahanuzi, baba barakijijwe gukozwa isoni kwakurikiyeho. Kubera ko bari barinangiriye mu guteshuka ku mategeko yayo, byabaye ngombwa ko Imana ibareka bakajyanwa mu bunyage. Ubutumwa Imana yabatumyeho binyujije mu muhanuzi Hoseya bwari ubu ngo: "Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe." Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6. Mu bihe byose byabayeho, kwica amategeko y'Imana kwagiye gukurikirwa n'ingaruka nk'izo. Mu gihe cya Nowa, ubwo ihame ryose ryo gukora ibitunganye ryicwaga kandi gucumura kukarushaho kwimbika ndetse kukaba gikwira ku buryo Imana itashoboraga gukomeza kubyihanganira, haciwe iteka rivuga riti: "Nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi." Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 7. Mu gihe cya Aburahamu, abaturage b'i Sodomu bigometse ku Mana n'amategeko yayo bihandagaje, maze hakurikiraho ibyaha, kwangirika no gusayisha gukabije nk'uko ari kwararanze abantu ba mbere y'umwuzure. Abaturage b'i Sodomu bagejejeho Imana idashobora kubihanganira, maze umuriro wo guhora kw'Imana urabakongerezwa. Igihe cyabanjirijwe kujyanwa mu bunyage kw'imiryango 10 ya Isirayeli cyari igihe kirangwa no kutumvira n'ibyaha nk'iby'i Sodomu. Amategeko y'Imana yari yarahinduwe ubusa, kandi ibi byakinguye amarembo y'umwuzure wo gukiranirwa ku ishyanga rya Isirayeli. Umuhanuzi Hoseya yaravuze ati: "Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano, no kwica no kwiba no gusambana bagira urugomo kandi amaraso agasimbura andi maraso." Hoseya igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ubuhanuzi bwerekeye urubanza bwahanuwe na Amosi na Hoseya bwajyaniranaga no guhanurirwa ikuzo ryo mu gihe kiri imbere. Imiryango 10 yamaze igihe kirekire yarigometse kandi yaranze kwihana, ntiyigeze ihabwa isezerano ko izasubizwa mu butware bahoranye muri Palestine. Bagombaga kuzaba inzererezi mu mahanga kugeza ku mperuka y'ibihe. Ariko binyujijwe ku muhanuzi Hoseya, hatanzwe ubuhanuzi bweretse Abisirayeli amahirwe yo kuzagira umugabane mu gukomorerwa guheruka, kuzakorerwa ubwoko bw'Imana ku iherezo ry'amateka y'isi, ubwo Kristo azaba aje ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Umuhanuzi Hoseya yavuze ko imiryango 10 izamara iminsi myinshi idafite umwami cyangwa igikomangoma cyangwa igitambo, haba n'inkingi cyangwa efodi na terafimu. Umuhanuzi yakomeje agira ati: "Hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi, bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka bamushaka bamwubashye." Hoseya igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. Akoresheje imvugo shusho, Hoseya yagaragarije imiryango 10 umugambi w'Imana wo kuzahura umuntu wese wihana wajyaga kwifatanya n'itorero ryayo ku isi, anabereka imigisha Isirayeli yahawe mu gihe yumviraga kandi kayoboka Imana ubwo yari mu gihugu cy'isezerano. Ubwo Uwiteka yavugaga kuri Isirayeli nk'ishyanga yashakaga cyane kugaragariza imbabazi, yaravuze ati: "Uwiteka aravuga ati: Nicyo gituma ngiye kumuhendahenda mujyane mu kidaturwa mwurure. Avuyeyo nzamukomorera inzabibu ze, kandi igikombe cya Akori kizamubera irembo ry'ibyiringiro, kandi azaharirimbira nko mu gihe cy'ubukumi bwe, nko mu gihe yazamukaga ava mu gihugu cya Egiputa." Uwiteka aravuga ati: "Uwo munsi uzanyita Ishi, umugabo wanjye kandi ntuzongera kunyita Bayali databuja. Nzakura mu kanwa ke amazina y'ibigirwamana bya Bayali kandi amazina yabyo ntazongera kwibukwa ukundi. Hoseya igice cya kabiri, umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Mu minsi iheruka y'amateka y'isi, isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo bukurikiza amategeko yayo rigomba kuvugururwa. Uwo munsi nzasezerana n'inyamaswa zo mu ishyamba ku bwabo n'ibisiga byo mu kirere n'ibikururuka hasi, kandi nzavunagura imiheto n'inkota n'intambara nzayikura mu gihugu, ntume baryamana amahoro. Kandi nzakwishyingira ubuwanjye iteka ryose. Nukuri nzakwishyingira ubuwanjye nkiranuka ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira. Ndetse nzakwishyingira ubuwanjye nkubereye umunyamurava, kandi uzamenya Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzitaba, nzitaba ijuru, naryo rizitaba isi. Isi nayo izitaba imyaka, na vino n'amavuta ya Elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Nzamubiba ku isi abuwanjye, kandi nzababarira utabonye imbabazi. Nzabwira abatari ubwoko bwanjye nti, muri ubwoko bwanjye, nabo bazavuga bati, uri Imana yacu. Hoseya igice cya kabiri, umurongo wa 20 kugeza kwa 25. Nuko uwo munsi abazaba barokotse mu Isiraheli n'abazaba bacitse ku icumu mu nzu ya Yakobo bazaba batakisunga babakubise, ahubwo bazisunga Uwiteka by'ukuri, Uwera wa Isiraheli. Yesaya igice cya 10, umurongo wa 20. Mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose hazaboneka bamwe bazishimira gukora ibyo ubu butumwa bubasaba, bugira buti, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Bazitandukanya n'ikigirwamana cyose kibaboheye ku isi, maze baramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bazava mu bibaboshye byose, maze bahagarara imbere y'isi, babe ibimenyetso by'urwibutso rw'imbabazi z'Imana. Kubera ko bumvira iby'Imana ibasaba, abamarayika n'abantu bazababona bamenye ko bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyahishuwe igice cya 14, umurongo wa 6, uwa 7 n'uwa 12. Dore iminsi izaza, ni ku Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye Isirayeli bari barajyanywe ari imbohe, bazongera kubaka imidugudu yari yarashenywe bayisubiremo, bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barya ibisaruwemo. Kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, ni ku Uwiteka Imana yawe ivuga. Amosi igice cya 9, umurongo wa 13 kugeza kwa 15.